Wameisha.
Siju.
Fire. Chee. How 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 how. Wasafi yao
kwa weta lila lila.
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 We mama tifa dela na Zuchu dela.
We mama tifa dela na Zuchu dela.
We mama mondi dela, queen darling dela.
We mama Moni Dela, Rinali Dela.
Now your Moni
Dela,
Rayvan
Dela.
Now your Mboso
Dela,
Lava Lava
Dela.
Santiago, Santiago
Dela.
Santiago, Santiago
Dela.
Dua Viche
Dela Dela.
Dua Viche
Dela.
Dua Viche
Dela Dela.
Dua Viche
Dela.
Dua Viche
Dela Dela.
Dua Viche
Dela.
Dua Viche
Dela Dela.
Woyo 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 wo.
Woyo 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 wo.
Woyo woyo woyo.
Woyo woyo woyo.
Woyo 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 wo.
Woyo 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 wo.
Woyo woyo woyo.
Woyo woyo woyo.
Bishambele mtoto.
Bishambele mtoto.
Mwewe gang ya kibabe.
Mwewe gang ya kibabe.
Bishambele mtoto.
Bishambele.
Mwewe gang ya kibabe.
Mwewe gang ya kibabe.
We mama tifa dela na Zuchu dela.
We mama tifa dela na Zuchu dela.
We mama mondi dela, queen darling dela.
We mama mondi dela, queen darling dela.
Now your mondi
dela,
Rayvan
dela.
Now your mboso
dela,
lava lava
dela.
Santiago, Santiago
Dela.
Santiago, Santiago
Dela.
Dua Viche
Dela Dela.
Dua Viche
Dela.
Dua Viche
Dela Dela.
Dua Viche
Dela.
Dua Viche
Dela Dela.
Dua Viche
Dela.
Dua Viche
Dela Dela.
Moto mwewe gang.
Moto.
Moto si chukisi.
Moto.
Moto mwewe gang.
Moto.
Moto si chukisi.
Moto moto
moto
moto moto
moto
moto moto
moto
moto moto
moto
moto mwewe gang.
Moto
moto si chukisi.
Moto
moto mwewe gang.
Moto
moto si chukisi.
Moto
Danny Town.